Allô? Eh, mkambani bana nyapo.
Anona chongo, fwe baume bafishidi kiche is. Kamfana kandalama, kamfana kandalama.
It's the incomparable, so wala lefa.
Ngatidi puba matinzela kulema ni malaika nitoa. Tu fly bani palanya nangoa. Ife muviri mbati naona mojoa. That's why bakashana baka mbandine oloa. Two piece, masuti ni two piece. Kongo kukosa ni poto ya two keys. Hecha muli ifaona mo stupid. Jipa pachipanda basi wandisema cookie. Bombastic. They call me Mr. Bombastic. Bombastic. Haba umevaa metu, haba shala plastic. Bombastic. They call me Mr. Bombastic. Bombastic. Haba umevaa metu, haba shala plastic.
Tulifia ume, hawa ume, baba ume. Olo mwani ke mwala mwona tatua ume. Lobo sari ke pakumono yukalume. Kwamba wino mukati ningala mwe. Tulinshimbi notifia pala sachari. Nifuetua bako ya mamu keshivari. Tuba pange singa diangari. Imbo toto kumana nifio unani. Mwitpasha kwala kunote kunasari. Abo vanangani ife bombastic. Gaini aswala life kuvepa. Jayze na tizmomu ni nane lupa.
Ngatidi puba matinzela kulema ni malaika nitoa. Tu fly bani palanya nangoa. Ife muviri mbati naona mojoa. That's why bakashana baka mbandine oloa. Two piece masuti ni two piece. Kongo kukosa ni poto ya two keys. Hecha muli ifaona mo stupid. Jipa pachipanda basi wandisema cookie. Bombastic. They call me Mr. Bombastic. Bombastic. Haba umevaa metu, haba shala plastic. Bombastic. They call me Mr. Bombastic. Bombastic. Haba umevaa metu, haba shala plastic.
Kupiri mbatula tuishko kule kako. Havana valwa life patela patula mekako. Epwasa miko mutari atiteti mfkepo. Sangwa na bakari tetindishe fkopo. Aso aso haba shalo kwe fkoloko. Ama lole bananya lontule kwe chikoloko. Jama ni murifu atualo kwe chikuboko. Haba ume Bashala wo plastic. Bebe mukamba ifwe tulivalasti. Batu mwone chikato kuchila santisti. Olo twali fwilelelo bakalemba history. Bakalemba history.
Ngatidi puba matinzela kulema ni malaika nitoa. Two fly bani palanya nangoa. Ife muviri mbati naona mojoa. That's why bakashana baka mbandine oloa. Two piece masuti ni two piece. Kongo kukosa ni poto ya two keys. Hecha muli ifaona mo stupid. Jipa pachipanda basi wandisema cookie. Bombastic. They call me Mr. Bombastic. Bombastic. Haba umevaa metu, haba shala plastic. Bombastic. They call me Mr. Bombastic. Bombastic. Haba umevaa metu, haba shala plastic.
Yeah. Ifwe pano J.E.Z. VIP Team S.A.O. Jinx Boutique Montana Mashi Blessed Bakaway Postmat Mwela on
ZWAP.com.